elibara uwariraye
zindi manda ari gute tikakwita
kumaze kigali cy'ubufunga
elibara uwariraye
Museveni icyo gihe yazanaga n'umurwanyi we witwaga Kahinda Tafire noneho yagera hakuno iwacu tukamushyira mu zacu mu Rwanda Kigali kugira ngo abone na Habyarimana Museveni akamuhara la situation n'intambara mu Rwanda mbasimurira intambara yari igeze ahantu hitwa Katongari
iribaruwa riraye
namahefaza by'abagambo yavukiye ubwandi niryo zina nibuka n'iryahore haje hutu revolution ko turahunze nanone kuko nibwo iyo ni round 2
gereza urya itera ikibazo wagiye mataza impamvu agiyemo ariko umuntu yagiye mataza impamvu yagiyemo nta kibazo mutera
eribara uwariraye ni ikiganiro cy'aradio urumuri
kuko twagiri urwango tuzaba bahamya burukuru
nongeye kuba ikaze inshuti bakunzi ba radio urumuri radio ya societe civile ivugira ku murongo wa internet ikirango cy'ikiganiro cyacu mwacyumvise ni umwanya w'ikiganiro oribara uwariraye ikiganiro tuganira n'abantu batandukanye bakatubwira ubuhamya bwabo ku byo bahagazeho ndetse n'ibyo babamo reka rero mbahe ikaze muri uyu umwanya udasanzwe dufite umutumirwa udasanzwe benshi bakunze kumwumva avuga bakemeza ko ari umusazi nubwo yashatse kwiyamamariza kuba perezida bikamwangira barafinda Sekikubo Fred aravuga ko mu Rwanda ubutegetsi buri mu biganza by'umuryango umwe mu kiganiro nagiranye n'uyu mugabo w'imyaka 48 ukomeje kumvikana mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse benshi bakeka ko yaba atari muzima mu mutwe barafinda Sekikubo Fred muri iki kiganiro eribaru wariraye nkuko muri buze kubyumva agaruka ku mpamvu zatumye atinyuka guhaguruka agashaka kwiyamamariza kwa perezida wa Repubulika aho hari mwaka 2017 avuga ko mu Rwanda hari byinshi bitagenda ku buryo ndetse ubutegetsi busa n'uburi mu muryango umwe ari na wugira inyungu muri ubwo butegetsi agaruka cyane ku karengane yakorewe ndetse nagakorerwa abandi baturage muri rusange nubwo atinya gutomora ngo abavuge mu mazina yabo barafinda ahamya neza ko abayoboye igihugu kuri ubu nabo babizi ko hari byinshi bazambije bityo bagombye kurekura ubutegetsi hakaboneka uwashyira ibintu mu buryo bamwe bati barafinda ni umunyarwenya abandi bati si umunyapolitike wuziye ahubwo ni umusazi wo mu mutwe abandi bati azi ibyo akora ariko yatumwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR Inkotanyi kugeza uyu munsi hari byinshi byagiye bivugwa ko uyu mugabo uvuga ko afite ishyaka rifite impamvu zigera kuri 200 zigomba gutuma abanyarwanda abamwibonamo bibaye koko ko yaba afite uburwayi bwo mu mutwe byaba ari ubwa mbere mu Rwanda tugize umusazi ku rwego rwo hejuru kugeza aho yajya kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika mu migani itandukanye umunyarwanda yaciye yagize ati umusazi arasara akagwa ku ijambo wowe wumva iki kiganiro ibaru wariraye ni wowe ukumva niba koko nyirubwite yaba afite ikibazo cyo mu mutwe dore ko kugeza magingo ya nta muganga uragaragaza ko yaba afite ubwo burwayi bwo mu mutwe ndavuga barafinda aseci kubo Fred munyemerere mbagezeho igice cya mbere cy'iki ikiganiro hanyuma mbararikira no kuzakurikirana ikiganiro cya kabiri iribaru wariraye twagiranye na bwana Seci kubo barafinda Fred mu mwanya inyuma y'aka karirimbo ikiganiro ku buryo burambuye hanyuma mwagiteguriwe na mukunzi Rubens ikiganiro ni iribaru wariraye
yashibutse mu ishavu ijoro ribaruwariraye ijoro ribaruwariraye nitwebwe tuzaburira isi kuko twamenya amacakubiri nitwebwe tuzabyumve kuko kuko twagiri urwango tuzaba bahamya burukundo tuzaba imutazuhuye
eh barapenda cyo kuba Fred no musaza intangari akataraboneka fite myaka 250 mu bwongo ari kurere inyuma kumubiri ufite igice cy'ikinyejana ubu ngo nkaba nuba ufite fasiti nyagira n'abana bangana n'intoki zanjye z'amaboko yombi kandi maryombi bingana naho urebe inyuma kumubiri igice cy'ikinyejana
none kutubwira ko ufite imyaka 250 mu by'ubwenge ushatse kuvuga ko wagize ubwenge mbere y'uko uvuka
Rero mbekana ufashe ubwenge bwa burubu uko batekereza ufashe abantu bandize mu myaka 2022 n'igice bitambutse kugezeza ubu ni ukuvuga mfite imitekerereze ya kizungu nkagira n'imitekerereze ya gakondo uvuye kera mu myaka 200 ubwo rumva naho ngaho mu bwonko bwanjye rumva nshobora guteranya ubwenge n'ubuhanga n'ico n'imigenzo n'ubuvanganzo bw'abantu ba kera nongeyeho abubu bagenda bububa ngenda mbareka mpagaze
uretse imyaka 250 ngaho uvuga ufite ubundi wavutse ryari
navutse ku itariki 21 z'ukwambere 1971
niba mbyumva neza ubwo ufite imyaka igeze kuri 48
rero ukekana ubwo ni 9 ndabura mezi make nezire mageze kikinyezana rero ukekana rumva kakikabaka
Se kikubo Fred abantu benshi bakunda kugufata nk'umusazi uri umusazi cyangwa uri muzima
Abona abadokiteri se
ndavuga kuko abantu benshi bakunda kugukirana ku mbuga nkoranyambaga baba bari mu Rwanda baba bari hano mu mahanga bakufata nk'umuntu ushaka kuba udafite ubwenge ariko rimwe na rimwe nanone bakanyuzamo bakavuga bati wa muntu ashaka kubaza ubwenge tubwire uri muzima cyangwa uri umusazi
Ubuse wowe ko tuvugana umva ndi muzima cyangwa ubyumvute cyangwa niyo wenda ntaho tuvugana ugasanga ufite wenda primary brain iyo ufite tertiary brain cyangwa secondary brain iyo ufite tertiary brain ugasanga ubwonko bw'ubwoko butatu nibwo budutandukanya mu myumvire naho ubundi ikibazo icyo kibazo bibwira atari abaganga bashinzwe gusuzuma ibyo byose bavuga urumva baba bibeshye cyane kuko ngiyo mbasuzumye musanga badafite ibyo bibazo kuko dushaka kuba turutanwa mu myumvire
noneho uvuga ko ari bo basaza bakwita abasazi
oya njye mbabona ko ari bazima kandi niyo baba barwaye basuzumye ikibazo baba bafite iyo nawe tumukamubona imbere hafi akatwereka neza ko uwo muntu koko afite ikibazo kandi akabigaragaza atari ibyo gutekinika bimenyerewe hano muri iki gihugu bagenda babeshya
none se kikubu Fred mu minsi yashize abantu bakubonye ushaka kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse uko navuga ko ufite ishyaka Bwana Sekikubo Fred nticyaguteye akanyabugabo ko kuvuga uti nanjye nge guhangana ndebe ko nabona uwo mwanya w'ubutegetsi
Daniye kugira ngo mpagurukire bano bagabo n'abagore zemba kome mu nkokora hanyuma mbafata akaboko mbakureho ingoma nyishire mu baruda n'abatari abaruda tubari imyanya bose twe turasaranganya ntabwo twemeza ibintu turi ishaka rya politike ry'amahoro ihuza miryango gahuza miryango hanyuma abo ngaho bagira imiryango ibintu byose bakurura bishira mu muryango wabo gusa
uwo muryango uvuga wabo
abandi bagira imiryango hano mu Rwanda naho twe twazanyishaka muza miryango ku buryo imiryango yose y'imiryango y'abanyarwanda yose yagira icyo yinjizwamo yinjiramo naho ino ibintu byose baba bashaka ko byinjira mu muryango w'umuryango umwe abandi bakabura icyo bizerana mu miryango y'imiryango yabo urumva nka transport mu Rwanda yose bayishyize mu kigega cy'umuntu n'umwe batiye andi mamodoka n'abandi bantu bigiriraga ibinyabiziga bose bari zakuyeho hanyuma byose bijya mu muryango umwe w'abantu bati batatu mu modoka nka zonda harimo abantu muri ya makarita muri ya kubakoza muri tapandigo hari abantu bashinzwe kugabana ayo mafaranga batarenze batanu
Gana se kikubo Fred nyemerera umbwire uyu uvuga umuryango umwe ubuvuga uwehe muryango tubwire kandi uri umugabo w'umunyabwenge umuntu ufata umwanya ukajya kwiyamamaza ku mwanya wa president wa republika uri umuntu w'umunyabwenge rwose gye ndabikubahira iyo uvuga umuryango umwe wikubira ibintu mu Rwanda ni uwehe muryango ubuvuga se kikubo Fred
hano mu Rwanda narindi shaka gitwa kwa ari umuryango ubwo nabo barimo kwiyumva kubera ezi mikoro mbagazeho abantu banunze aho bahagaze hose ndimo kuvugiraho ndumva nabo aho bari bari kwiyumva birumvikana basanga aribo bavogerwa hanyuma barayisaba bemera icyaha amaboko bamanike hejuru n'amaguru bamanike hejuru amabuno bakubite hasi ba bemera icyaha ko bigwize icya rubanda igihugu ni
ariko Fred kuba utabavuga ufite ubwoba bwo kubuvuga kubera ko ubavuze bashobora kujyana mu nyururu ubanza ufite ubwoba bwo kubavuga kuki utabavuga
yakaremye niye kane nanjye nta muntu buriya ujya uvuga ngo arakanga perezida wa Ruda njye navutse ku itariki nakubwiye haruguru hariya ngira iminsi ibiri I have the birthday and the destiny urumva iyo minsi ibiri ntabwo
ufite umunsi wo kuvuka n'umunsi wo gupfa
wa gatatu urumva se mu Rwanda hano tuba twararigase kuri pasi shushe njye mfata akaboko kanjye nkagasese k'ahantu harimo umwijima nkakurura akari muri iyo ngoma nkagatorora yo none natitegereza nagasuzuma ndishoshishoze nkamenya akihishe muri iyo ngoma noneho nkakwereka rubanda ngo dore bya rubanda byari gitiyaho
se kikubo Fred mu minsi yashize mfite amakuru yuko waba warafunzwe nyuma y'ibitekerezo wagiye utanga mu bitangazamakuru bitandukanye nibyo warafunzwe
narafunzwe maze kubabuza kudahindura itegeko nshinga ingengo y'ijana n'imwe yabuzaga perezida wa repubulika y'u Rwanda kutarenza manda ya kabiri akaba yari yaranashyizeho n'umukono ko atazabirengaho azabihanirwe n'amategeko ariko yagize atya abirengaho bajya guhindura itegeko nshinga bavuga ko abaturage babasinye kandi mbabamo hano abaturage barabyinubiraga noneho nafashe itariki cumi n'enye z'ukwa karindwi 2015 nimugoroba baduhamagaye abasenateri n'abadepite n'abandi bose twataramye ku kigo cy'amashuri abanza n'ayisumbuye ya groupe scolaire ka Kanombe hani Kanombe hafi y'ikigo cya gisirikare mfata ijambo mbabuza kudahindura itegeko nshinga kubw'inyungu za rubanda rubanda itegeko nshinga ntabwo ryari ritubangamiye nta mpamvu ifatika igaragazwa ko ibangamiye abaturage ntabwo ribabuza gukora k'ubuyedi cyangwa k'ubufundi ntiribuza abashomeri kuramuka nta n'ubwo rigamize guha abantu akazi nta n'ubwo ryababujije kubaha akazi ubuse barihindura ireke niyihe nenge ifite kugira ngo basabe abaturage cyangwa bategeka abaturage ingingo y'ijana n'imwe ikunde hindurwe bahise igihanga koko kandi ari itegeko nshinga rigomba kumara imyaka yose abanyarwanda ribareberera ribaha umurongo ngenderwaho ingengo y'imari itegeko nshinga ry'u Rwanda ryatwaye amafaranga menshi mu muryango w'abibumbye n'amahanga yakiriye abanyarwanda bakimara gutahuka bashinze leta y'ubumwe muzeyi Peter Rutaremara niwe wari ushinzwe ndiyo tege kwa senga nabandi bensi baba hanga imbere mu gihugu naba mu mahanga n'imiryango itagengwa na leta ko yarengera abanyarwanda nta vangura ryari ryo ryose muri iyo mpamvu nta vangura ryari rifite nta mpamvu yagombaga gutuma barihindura usibye umugabo umwe washakaga ko rihinduka ku bw'inyungu
uwo mugabo ninde uwo mugabo ninde se Kikubo Fred
mu Rwanda ntabwo tujya tuvuga umuntu mwizi na we uwo wabwirwa benshi akumbwa bindiyo nicyo gitanga amahoro
ariko reka tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubungubu niwe uyobora u Rwanda kandi abanyarwanda bamwemereye kuyobora u Rwanda nyuma yo guhindura itegeko nshinga anatorwa hejuru y'amajwi 98% ku ijana none ubona Kagame adakwiriye kuyobora igihugu bwana Sekikubo Fred
yari yarayoboye imyaka myinshi fata imyaka y'ubunyeshamba ufateyo na manda zose
ariko imyaka yo mu ishyamba yari mu ishyamba Fred
apfuye yategetse umwana wavutse umuryango we ukenye na n'ubu uwo muryango ukomeje gukena abandi bari kwitwa n'ubukene urukuta kagomba gusimburwa none ya miryango yari ikenye nayo ikazamuka ikagangahuka n'ababandi byo babonye nabo bakakomeza bakazamuka n'indi miryango yose mishashe ikazamuka iturutse mu miryango itandukanye cyangwa mu mashyaka atandukanye ariko umuryango umwe ntukomeza kuzamuka indi miryango igakena kizaba ari icyorezo kabuhariwe
none se Fred niba atari ibanga Kagame abaye atariho atari perezida wa repubulika ubona ari nde wundi wayobora kiriya gihugu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda
ni barafinda se cyo Fred perezida nyaperezida nibyo nje nyine ufite ububasha akataraboneka n'abandi bose bakwihora bose kuko bagiye bahemukirana umwe yaziri yashaguhora kuko umwe iyo atamusiye mubyeyi amufungiye mukuru we ufungiye data we sokokuru we nyogokuru we ndetse bakoranye amarorerwa mabi cyane hano urumva nanjye maze kubagenzura nka mwarimu mpuzamahanga naragenze neza nsanga abantu benshi bagiye bagerekeranaho imanza batekenyeka hari umuco wo gutekenyeka bakigira abantu nk'isoni bakagukatira urubanza ngo umwe ngo ni umugabo wo kubihamya bose bakava ariyo bagushinza kandi ari ibitekenyekano muri make abantu bararenganye kandi nta hantu wajya kwirenganuza ngo bibe bikunde reba njye bafungiye inzira iva inajya iwanjye nta mazi nta muriro najya kubibaza kandi narabyishuye banyimye umuriro nta mazi nta muriro nta nzira n'inzira ijya iwanjye barayifunze nabibaza bakavuga ko ngenge igipinga cya leta icyo gihe ko n'umwanzi w'igihugu ngo nkorera Kigeli bakaza kuneka bangendaho barangize mbabuza kudahindura itegeko nshinga kuko urumva ntibandenganuraga abarangize bajya kumfunga abaranshimuta mbonerwa irengero iminsi ijana na 20 banshimuta inshuro 5 zitandukanye mu bihe bitandukanye bamfungira kwa Gacinya no muri Metropolitan Police iriya ya Remera igorofa ndende ya fime hafi ya stade ya Remera urumva n'ahandi iyo za kani za Kibagabaga no mu nzu z'abanyapolitike za Kicukiro muri sitesho n'abagaha amapingo ku maboko no ku maguru no mu rukenyerero bakanshira muri serikero ngo musaza w'akataraboneka nkanjye ko nkora amarorerwa nk'ayo ndi umuziranenge koko ubwo urumva abandi baturage nk'abakavukire byabagendekeye bite koko
ni ikibazo gikomeye reka nanakwihanganishe kuko ntekereza ko uri umwe muri bakeya bashobora kuvuga akarengane bawe nako mu Rwanda ariko reka dukomeze ikiganiro ugenda turaza kugaruka cyane ku bibazo wahuye nabyo byo gufungwa none wowe ko iyo uvuga ko waba igisubizo cy'ibibazo abanyarwanda bahuye nabyo muri no myaka 25 bwana Sekikubo Fred kubona guhamagaye ndi muri leta z'umwe za Amerika nka guhamagara uri mu Rwanda nuko hari agaciro nguha iyo nkurikije uburyo watinyutse ukavuga uti jyewe mfite umurongo wa politike nubwo ishyaka ryawe ritarandikwa kandi nubwo bamwe bagufata nk'umusazi ariko ibyo byose hari ibitekerezo ufite kandi nta n'umuganga uragaragaza ko uri umusazi kuko kugeza uyu munsi nta muntu ugaragaza ko uri umusazi nagira ngo nyemerere umbwire iki Yego.
Nje baranshimuta gaba kanshimuta kubera mvugisho kuri bagashaka tekinika ngo bakoreshe sebanya buhanga ko ndumutsanzi babikire kwize muri rubanda kandi rubanda bari banze hano uramutuze na mu mudugudu wanje nduyemo mu mudugudu wa Kindeja kagari ka Kamasase murenge wa Nyarugunga akarere ka Kicukiro hano mu gihe wa Kigali abaturage bose baranze nabigishije imyaka yose ya leta y'ubumwe mbatwininga ariko byose bizashira ibyo byose ibyo musaza wataraboneka imihangari narahagurutse nta mbahangarira ibyo byose byigizashwe ibikomeye byose nge ndabigugona nkahindura ibigoye nkabihinduramo ibigori tuzagaburira abashonze tutitaye kuba abashonze seze nabo nibashonza tuzabagaburira
None nyemerera nyine usubirize ikibazo nari nkubajije wowe wabuzanye iki gishyashya gituma uvuga uti nzaniye ibisubizo abanyarwanda tubwire ikintu gishya wabuzanye uramutse uyoboye igihugu cy'u Rwanda nka president barafinda Sekikubo Fred
ange cyozanye zanye impamvu zizanye magana biringe nk'umusaza barafinda Sekikubo Fred mwiza politike mwiza w'amahoro w'akataraboneka mpuzamahanga mpuzamakuru kugira ngo nkurehe imisoro ku butaka gakondo kanani y'abanyarwanda hano mu Rwanda babasoreshejwe ubutaka bwabo babuhawe n'uwiteka ku muntu bataguze batanaguranye nyamara barabasoresha ntibajya bagaragaza amafaranga yavuye mu butaka imbumbe ngo batugaragarize icyo yamaze icyo yakoreshejwe muri iyo myaka yose barayafata bakayanyuruza bakayajyana bakayakoresha ibyabo none ugasanga ikibuga cy'indege cyayubatswe ku bagi rigori kayibanda ushobora kuzasanga cyose kikiri mu madeni kitarigeze kishorwa imihanda yose yakozwe ya kaburimbo ishobora kuzasanga yose iri mu madeni itarigeze yishorwa ibisanga baragurishije byose mu gihugu umuturage ntakigira inkunga ntibakigira aho bahinga inzara yaratwishe imbere mu gihugu ibiciro byarazamutse abantu ni abashomeri abantu ntibize abana bize nabo barashomye harimo kana kanana cyanga kuzi kimenyane muri make ruswa ugasanga burayidesheni barayitiranya na corruption corruption ni uburiganya ubu mashini kompyuta yikorapfinze iba yariye ruswa tukorapti ni ukuriganya corruption ni uburiganya tuburayibu ni ugutanga kitu kidogo wabamo gutanga no kwakira ugurumva burayida na burayibudi urumva hari utanga n'uhabwa urumva bafata bribation bakayisimbuza corruption njye musaze ntangarinze kubakosora mu myumvire yose no mu mikorere imigenzo yose ikibuga cy'indege baragikorekeye nta muturage ushobora kujya ku kibuga cy'indege
Sekikubo nta muturage ushobora kujya ku kibuga cy'indege ushatse kuvuga ko n'indege zitaguruka zidatwara abagenzi zibavana mu Rwanda zibajyana Rwanda yankunda kuyibona itwara abagenzi
birumvikana urumva iyo ugiye muri cyo bita traditional advertisement kugira ngo umuturage ashobore kukubwira ikibuga cy'indege cyo mu Rwanda gisage imbere iyo winziye mu marembo y'ikibuga cy'indege ntabwo ashobora kubishobora ariko ugiye muri Kenya ukajya Entebbe ukajya n'ahandi henshi iyo hirya no hino urumva agiye buzusha no gushyiraho n'iminsi y'abenegihugu bakajya bahaza bakanagisura baturiye aho hafi tukamenya n'uko gisa ariko mu by'ukuri nge imyaka maze hano usibye kuba narakigiyemo ramujyagiye leta y'ubumwe kijyaho ahubundi bamaze kukikorekera ntibongeye kutureka ngo tunyuremo urumva nk'izo mpamvu zose ngenze kugira ngo menye akihishe muri icyo kibuga cy'indege baba badashaka kumenya ibizamukiraho n'ibyururukiraho ushobora gusanga hano ururukiraho ibiyobyabwenge kabuhariwe n'ibindi bintu bitemewe tukibaza ibiyobyabwenge byinshi abanyarwanda imbere mu gihugu turukaye ko tutagira inganda n'imirima minini ikora urumogi ukora kanibasi ukora ibiki hano usanga ibyo byabwenge za kokeyine zose zuzuye muri iki gihugu ugasanga abantu bashaka kutwumvisha ko ngo no mu bindi bihugu bishobora kuba ibyo byose byororokeraho ambiranse zikaba ari zo zibikwirakwiza mu gihugu kuko zigira ubudahangarwa n'izindi modoka z'abantu ngo bagire ubudahangarwa nababaza se ninde uba hejuru y'itegeko nshinga ko twese tuba tugomba kuba munsi y'itegeko nshinga kuki abandi bishyiriraho amategeko abarengera abandi bakabahana na sipidi gavana nibo bavuduka cyane umuturage bamubona akafuduko bakamuhana n'ikinyabiziga cye bakagiteza cyamunara urumva ntakarengane k'ibihekane ibyo byose ndaze mbirangize mbikure mu banyarwanda
senti kuba Fred nyemerera nkubaze iyo nkumva numva ufite ibitekerezo nubwo hari abakunenga kandi nibyo nyine nta ubura abamunenga jyewe ndagira ngo nkwibarize umbwize ukuri ubona uyu munsi abanyarwanda icyatuma bashobora guhindura bagahindura imibereho bagize mu myaka irenga mirongo guhera muri 59 73 94 myaka 25 irashize habayeho jenoside yakorewe abatutsi ubona ni iki abanyarwanda ubona bakeneye kudoma kurutoki nk'uko abarundi babivuga kuko uravuga ruswa uravuga uburyo abaturage bahohoterwa abanyarwanda bakeneye iki kuri no munota bwana Sekikubo Fred
bakeneye mu perezida mushasha utafite akahohotera uza kureba inyungu zabo akabasubiza ubutaka akabasubiza amazu yabo barayabakotesha barayabasoresha nkaho bayabubakiye babageze abapangayi mu mazu yabo kandi ntibemererwa no kuyubaka bakire nibo bubaka gusa bakene ntibemerewe kubaka mu bibanza byabo n'amazu bari bafite arasaza ntibakwemerera gusana ngo ubanze utange amafaranga ngo ujye kuyatanga kurembo kandi izo zose ni ruswa ahubwo umuturage yisaniye inzu ye yapanga kuzura ngo nuko atatanze amafaranga ibyo byose ni amayeri ruswa bayambitse imyenda yera amakanzu maremare wagira ngo ni ay'abagabo n'abagore ari inyito ariko muri make ni ugutanga kitwa kidogo ukunde ubone serivisi buri kimwe cyose baragituruza umuturage ntashaka gucukura umusarani we wo kwihagarikamo ngo abanze ajye kwaka icyangombwa mu mirenge ibyo bizaho niyakubaka igikoni niyakubaka icyumba ngo yongere ku nzu ye wenda nimba byaye umuryango wagutse cyangwa afite abashyitsi cyangwa bizinesi yagutse nta burenganzira dufite ku butaka nta burenganzira dufite ku mazu yacu urumva nshaka ngo basubize imitungo yose y'abanyarwanda nibasubize ndi naje nanjye ndi umutungo bwite w'abanyarwanda nze kurengera inyungu zacu turengera n'abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure bazasanga igihugu narakibateguriri niyo neza niyo umurongo mwiza ugororotse udahitama utanaheteze no guzahitama ibihe byose hanyuma na perezida Paul Kagame murindira umutekano we kuko afite impungenge n'ubwoba ko abantu yakoranye nabo wenda bari mu kiranyi bashaka kwihora nzamurindira umutekano we n'umuryango we n'inshuti ze hanyuma muhe n'umwanya mu buyobozi bwanjye mugire umusenateri mukuru muri repubulika y'u Rwanda muhe musinyishirize n'undi murimo mu muryango w'abibumbye muri oni muri sekirite kanso kuko umukuru w'igihugu usimbuye mugenzi we agira ububasha bwo kuba yasinyira mugenzi we asimbuye mu muryango w'abibumbye bakamuha umurimo akazi agahora akora akazagira amasaziro meza nanjye murindire imitungo afite nimusigasirire murindire umutekano ayigumemo n'umuryango we azarande azave ku isi yisaziye neza hanyuma tuhe abanyarwanda total freedom ubwigenge igihugu kijya kizeza munsi w'ubwigenge ufite ishingiro kuri bose baba bari kwigenga ku butaka bwabo no ku mazu yabo n'abakene badafite igishoro cya miliyoni esheshatu nitubasoresha ajye atangira gusora umuntu ari uko yuzuze kapito ubwo ni igishoro cya miliyoni esheshatu.
Uko bivuga ni nkaho Kagame yabatinya kuva ku butegetsi kuko ashobora kuzakurikiranwa mu butabera. Hari n'abavuga ko yaba yarakoze ibyaha byo mu ntambara cyangwa se ibyaha byabaye inyuma y'uko afashe ubutegetsi. Ushaka kuvuga ko hari ibyaha nawe Kagame byaba bimubata kugira ngo yenda agume ku butegetsi bwana Sekikubo Fred?
Abirumvikana bazi kibazo cyizwe kibazize nk'umuhanga kabo hariwe. Ahubwo wigiye Harvard University uvuze tahoro mbyumvereza cyane. Rwose niko bimeze kuko urumva ninda yarabyirukanye n'abantu baraswaniye muri perezidansi afite ubwoba bavuga baramutse bamukuyeho bamumanika bamuhana bihanukiriye nk'uko bari bariyemeze bakiri abasore ingamba zitandukanye kandi ikindi baba bafite n'imiryango wenda nk'iyo mu Mutara na hirya no hino wenda baraniye nka z'abantu bababwira bazabishyura arabafotezaga mu mahanga fotezasiyo zabo bagurishije inka ibibanza imitungo itandukanye abo bose ntibabishyure nta n'umwe we wabembye bakezino barakinye ntibabashyiriyeho ibikega byo kwiga ngo abasaza babo ababyeyi bavuye ku rugamba abana basigara ari imfubyi ubu nkatwe urumva abana benshi ntibize bakomoka ku bantu bari mu mahanga mu nkambi no mu bihugu bitandukanye urumva nibo bantu bakizwe ni ukuvuga freedom of the revolutionaries imbuto n'umusaruro w'abakurambere wabaza abana n'izabagenzi abana ntibize nta kigega gihari cyabarihiriye habaye n'ibigega by'indi miryango itandukanye n'ubwo nabo bose batizwe bagendaga wenda bakoresha amarangamutima amwe n'amwe bitewe n'ibibazo uruvangitiranye rw'ibibazo byari muri iki gihugu cyangwa bikinarimo byinshi bitandukanye bishingira ukuntu umuntu bakamuziza uko asa nk'ubu njye banzizaga ngo wowe ukusa ukoresha ubona wayobora u Rwanda ukabona umuntu mukuru muzima ufite imyaka yo gukura kubaza ikibazo nk'iki ukamaza sekweriye kuyobora agomba kuba asate agomba kuba angana se nababwira nge ubugabo si ubutumbe ubugabo ni mu bwonko noneho hazagira umvayo abe umujenerali abe umusenateri abe umudepite abe uwo ari we wese asate yahagarare akore avuge nk'ibyo perezida wa ruda mpagarara fabrikare muri rubanda rwataramye nk'ababaza ibibazo nka defanda inyungu za rubanda nkatetera inyungu z'abakinnyi n'abakinnyi bose azaveyo agurukananika agatoki agira icyo abaza cyangwa agira icyo ahakana cyangwa agira icyo amenda usibye bose gukoma amashyi ngo barashima kandi abantu hano mu by'ukuri barakenye njya mu muganda abantu bose barakenye abantu bose bahora bandirya bose baraza bakansinyira ubu muri ruda bamaze kunsinyira miliyoni cumi n'imwe magana baracyazana n'ubu gusinya noneho banyise ruda yacu ifite inama nkuru y'igihugu bayita National Assembly inteko nkuru y'igihugu urumva nabo muri ayo masaka yose no muri iyo miryango bose biyiziye muri ruda n'abana bahoye bamaze gufata irangamuntu barabazana bakabaza mugenzi hariya kwa perezida barafinda musinye muri ruda ruda izabarengera igihe cyose tukiriho cyangwa mutakiriho kuko ahandi masaka n'indi miryango yishyize hamwe ntibigeze barengera abanyarwanda ababa bavuye mu mahanga n'abari imbere mu gihugu kuko nibo bavugaga ko barengeraga bamurengeye banyura inyuma bakamusoresha bwa butaka bwe yamazu ibiti imitungo yabonye yaba imodoka imoto ni ukuvuga binyuraguyemo nta nyungu z'umuntu n'umwe n'umukire bamutereza cyamunara ku buryo bamusubiza mu cyobo ryabukene kandi yari ku gasozi ndatwa
Sekikubo Fred nyemerera nyemerera dufite umwanya muto ya muri iki kiganiro kandi rwose ndongera kugushimira kuba wemeye kumu uyu mwanya wawe. Nagira ngo nkubaze none se ko uvuga ibi byose ngira ngo urabizi ko mu 1990 guhera mu 1990 kugeza mu 1994 mu Rwanda habaye intambara yakurikiwe n'ubwicanyi nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Iyo uvuga ibibazo by'abanyarwanda ntabwo akwirengagiza ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya genocide. Bwana Sekikubo Fred, tubwize ukuri, ubona mu Rwanda ubumwe n'ubwiyunge bugerwaho, ubona uko bikorwa, ubona biri mu nzira zinogeye abanyarwanda uko babyifuza?
Ubumwe n'ubwiyunge hano yubireye hari abantu baba bicucekera muri make umuntu arahagarara ntavuge ntugire icyo umenya iryo abona ntabwo babyumva. Nk'urugero njya ahantu ntuye hano i Kanombe nagiye nkurikira neza nkareba ibibazo batanga n'imanurwa ry'indege yo kwa Habyara n'abandi bakavuga ngo bayirasiye mu kigo. Nk'urugero njye nturiye hano hafi ikigo cya gisirikare
ndahabona
kuri banduka igisasu cyo kirasa indege isubira inyuma ikagwa inyuma cyangwa ibifite umuvuduko n'ubundi ikomeza wa muvuduko yisunika imbere yari kugwa nka za Remera cyangwa iriya Nyarugenge cyangwa ku kibuga cy'indege. Ni ukuvuga aba ni ibintu byo kutabantu ugasanga bose ukuri barakubona ariko bagaseseka. Urumva yakubitiwe masaka izigurumana igwa hano ku kibuga cy'indege ayindi hejuru y'urugo rwe. Urumva hirya yaho ni ikigo cya gisirikare kiri hirya yaho ikibuga cy'indege hirya yaho Remera hirya yaho mu mujyi Nyarugenge hagati. Urumva rero nkanjye yo mpagaze hano n'amapiyesa amwe nkimara kugera ino nazo yasanze za rusororo iriya hirya y'amasaka aho bubatse umudugudu. Urumva ibintu nk'ibyo byo bavuga ino umuturage agiye kuvuga ukore ntabwo bikunda mpaka bariya bafite ijambo nibo bavuga iyo bagiye mu mudugudu mu nama y'umudugudu isoza ukwezi nibo bamanika amaboko nibo bahanahana ijambo abaturage bo hasi ntibatwemerera ngo tuvuge nibyo byenyine ujye utenyuka nkahaguruka nkamanika agatoki nkababaza nkababiza ibyuya noneho bakantinya. Ariko nyuma bakuyemo kunkunda kuko bankundiye kuko mpagarara kukure nk'abantu bantu bose n'inshuti zanjye bose baraza n'abansimutaga bose ahubwo barambona bagasha ubwoba bagatitira bose bakavuga twahohoteye umunyakuri nibyo bongobo bamaze kugaragara ko ndi umunyakuri kandi nabiharaniye uretse n'abanyapolitike bakandaguye abaturage muri make politike za fake politike za ntakigenda zakaryanisha miryango aho kugira ngo abone umwenegihugu ko ari umwenegihugu amwita umwanzi w'igihugu. Nimba umuturage afite igitekerezo mucyumve nimumwamaganye nundi azamura igitekerezo n'undi noneho tuvuyemo ibyakubaka igihugu. Ariko ntabwo wakora n'icyuriya n'uriya ngo navuge kuri ngo urarababaye umwanzi w'igihugu. Nta mwanzi w'igihugu narababwiye w'umunyarwanda ubaho umwanzi w'igihugu ni umunyamahanga wabugabye igitero ku Rwanda n'abanyarwanda. Naho umunyarwanda ashaka gutaha aba ari muri Amerika aba ari Bugande aba ari Kongo aba ari Burundi aba ari Tanzania aba ari umunyarwanda afite uburenganzira bwe bwo gutahuka nk'uko inkotanyi zatahutse n'abandi bose bagomba gutahuka kandi amahoro si amahane buri muntu akaza neza. Urugero Habyara yareka inkotanyi n'abantu bose bari mu nkambi za Nyakivara hehe hirya hino mu mahanga i Burundi Tanzania Kongo za Bugande hose bakaza muri 89 no muri za 99 ibi byose byabaye mu Rwanda n'ibiba byarabaye. Ariko umutima wo kwinangira niwo utuma haba finali mbi ugasanga habaye imyenda amaraso none bagatangira tuzanye butabera guhana abanyabyaha. Umunyabyaha uherereye kumurongo wa anange wareka mbe w'abaturage bapfuye bazize abantu banze kubarengera koko.
Tuzabibuta z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho tuzaba amashami y'ibyishimo yashimutse
mwamwumvise rero uwo nguwo yari bwana Barafinda Seche Kubo Freddy mwumvise muri rusange ikiganiro kirekire twagiranye kingi iki kikaba ari igice cy'ambere cy'ikiganiro twagiranye reka mbararikire rero kuza kurikirana n'ikiganiro igice cy'akabiri twagiranye na Barafinda Seche Kubo Freddy Elibara uwariraye
Ribara uwariraye ni ikiganiro cya radio rumuri kuba tutavuga suri bitwirimo